Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Kua whakahokia mai te mana o te whenua o Pukuhū A3 kia Ngāti Rangitihi. Koe nei te Wairere Nui o Tarawera i pupuri te Taratī o te Arawa Lakes mō ngā tau kua hipa. He oe nā ngā whakatauna ka whakahokia mai te kōsi whenua Māori i te whenua o Pukuhū kia Ngāti Rangitihi. Tēnei whenua kei wāenga i te tāone o Kawerau, me te Wairere Nui o Tarawera, he wāhi rongo nui, he wāhi hei hono i ngā kōrero, ngā hītori mō Ngāti Rangitihi. Ngā kōrero tā te tia mana o te mana o Ngāti Rangitihi a Laith Comer, he mea nui tēnei mō te iwi o Ngāti Rangitihi. Taua whenua katoa he taura hereto te whenua rā kia mātau o Ngāti Rangitihi. Tēnei whakatauna e whakaari mai i te iwi mō te mana o te whenua o tirā, te mana o Ngāti Rangitihi, ā kua tau ki roto i te tiriti i nāenei. Nā runga i ngā āhuatanga o te kaitiakitanga, te mana o te whenua o tirā, te Wairere o Tarawera, ko tā Ngāti Rangitihi he whakapaipai, he manaaki i te whenua, te tāiao mo te huna e kuhukuhu mai ana. Ko Waihanga tia te kaunihera o o Pōtiki mi ētahi o ngā tohuna whakatakoto raima ki ngā papa retireti. O o Pōtiki. Tokorua o ngā papa retireti hau, ko whakaarahia. I tūwhera tētahi o ngā papa tākaro ina nahi rā he oe kei tā J Stone Skate Parks, te mahi whakamutuna mo tētahi atu o ngā papa tākaro. Ki te hanga ietahi atu o ngā taonga retireti nei, me te whakaata hua i taua wāhi tākaro mo ngā tamariki rangatahi o te rohe o te whakatohea o o Pōtiki. Ki te hākina kinai, tēnei rā horoa i te tuarua o Oketopa ka tīmata te wāhanga ki te hitraute. Ko ina te whakatauta Eastern Fish and Game Council e hiahiana ki te tīmata. Kia wātea mai te hunakāre e tino kitea i ngā wāhi hitraute nei. Ko ētahi o ngā roto e whakamahia e te hunahi ika ko ngā roto o Rotorua, Rotoiti, o Kataina me Tarawera. Ētahi atu o ngā wāhi ka tīmata te tuatahi o Whiringa Ānuku, nā tēnei te poipoi i te hunahi ika hitraute. Ko ira mea tatitiro ki ngā whakakitena mo te wāhanga hitraute mo tēnei tau 2021. Koe nei ngā pūrongo kōrero, ko ani tuatua Black tēnei. Kia ora.
Nā te maunga.